majawa Chineke ma. Aga majawa Chineke ma. Aga majawa Chineke ma. Aga majawa Chineke ma. Onye nwụrụ ọnwụ n'elobi. Onye nwụrụ ọnwụ n'elobi. Ọsị m gawa n'ikpe ama gị. Ọsị m gawa n'ikpe ama gị. Ọsị m na-aga na tụlụjọ. Ọtụwa aja n'elobi. Oyiri ọkụ dị kuwe. Oyiri ọkụ dị kuwe. Aga majawa Chineke ma. Aga majawa Chineke ma. Aga majawa Chineke ma. Aga majawa Chineke ma.
Anya m gafu
ihe ngebe. Majawa Chineke ma.
Anya m gafu
ihe ngebe.
N'ututu
majawa Chineke ma.
Anya m gafu
ihe ngebe.
Menile. Menile
Chineke.
Otito ya ga di na ndu mo
ihe ngebe
ta chikwa
we ta chikwa
aya
when I look at my front I look at my back when I look at my side I look everywhere my eyes shall see
what to make me to pray
I saw my eyes shall see
what to make me to praise you, my Lord.
Where my eyes shall see
what to make me
to
praise you, my Lord.
Where my eyes shall see
what to make me to praise you, my Lord.
I have looked around the world. There's no one like you. I have looked around the world. There's no
I don't know what people are saying about you. I don't
supposed to do we believe? Is it the one from the world or the one from the Most High? It shall be well with your soul. Don't forget about what the people are saying. Forget about the former things. Now that you consider things of the old,
again, again,
or says the Lord.
It is well, yes. It is well in the name of Jesus. It is well with my soul today.
Again, 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 again.
It is well,
it is well,
it is well, it is well in the name of
la,
Jesus.
La, 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 la.
It is well
la, la,
with my soul today.
I'm not moved by what I say.
Show.